madaxweynaha Hirshabeelle Ali Abdullahi Hussein Guuldaabe oo kormeer muddo 7 ee ka maray degmooyinka tirsan gobolada Shabeelada Dhexe iyo Hiiraan iyo safar shaqo ka deeri degmada Biyoocad ee gobolka Shabeelada Dhexe. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Ali Abdullahi Hussein Guuldaabe ayaa sheegay mashaariic cusub ee uu saaray ku jiray mashaariic lagu hirgeliyay Biyoocad. Mashaariicda cusub ee madaxweynaha dafur iyo waliba kumade dugsiga hoose dhayo sare ee degmada Biyoocad ee gobolka Shabeelada Dhexe. Sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay xarunta degmada, saldhigga booliska, garoonka kubadda cagta, isbitaalka hooyada dhallaanka iyo sidoo kale leerarka igada ka shaqeeya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Guud ahaan mas-uuliyiinta kala duwan ee ku sugan goobta oo heer federaal iyo heer state iyo heer gobola iyo bulshooyinka degmada Biyoocad waxaan ku salaamaa salaanta salaam. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaam. Guud ahaan inta ku abtirsato degmada Biyoocad waxaan leeyahay hambal iyo mar labaad inshaallah degmanimadeedu lagu dhawaaqo. Maantana la dhagax dhigaayo meeshii loogu adeegi lahay ummadda ku nool degmada Biyoocad waa Ilaahay mahadiis. Waxaan dhagax dhignay xaruntii degmada, garoonkii ciyaaraha, saldhiggii, xarun caafimaad, mashaariic kale oo badan waddada ku soo jirtaa. Ilaahay ayaa mahadaas kale hambali ayaan leenahay. Ilaahay noo suurageliyay ayaan u mahadcelinaynaa. Guud ahaan ummadda ku abtirsata degmada waxaan kula dardaarmaynaa in lagu dadaalo midnimada, lagu dadaalo nabadgelyada. Haddaan nabadgelyo la helin horumar lama gaarayo. Ha lagu dadaalo dadka wadajirkooda iyo nabadgelyada, ha lagu dadaalo mashaariic kale oo badan waddada ku soo jirtaa. Ballantaynu waa nabadgelyo, ballantaynu waa in diriska la dhowro iyo midnimada noo ballama insha Allah deeli raali ka noqdo. Aad iyo aad ayaan u mahadsantahay.
Madaxweynaha Hirshabeelle Ali Abdullahi Hussein Shaley ayaa ka dhawaaqay in degmada Tabiyaade kureed markii uu ka deeri safar shaqo